waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
farxad weyn ayay tahay in aad ku guuleysato in aad noqoto Australian oo aad ka mid noqoto bulshoweynta Australia,
balse si aad u qaadato jinsiyadda waxaad u baahan tahay inaad ku baasto imtixaanka jinsiyadda lagu qaato. Imtixaankaasi waxa uu eegayaa ama uu hubinayaa aqoontaada aad u leedahay taariikhda waddanka, dhaqanka, qiyamka iyo nidaamka siyaasadeed ee waddanka Australia ka jira. Xalqadan Australia Explained waxa aan kugu soo gudbinaynaa qayb ka mid ah nasiixooyinka aragtiyada dadka khibradda u leh arrimahan si ay kugu fududaato inaad ku baasto imtixaanka jinsiyad qaadashada.
Australia waa waddan dhaqamo kala duwan leh oo leh in ka badan 270 abtirsiinyo. Australia waxay ku faantaa in ay haysato mid ka mid ah dhaqamada jireenka ah ee ugu da'da weyn adduunka, waxayna soo dhaweysay ku dhowaad 7 milyan oo muhaajiriina tan iyo 1945. Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo codsado jinsiyadda Australia, waana inaad buuxisaa shuruudo gaar ah ka hor inta aadan codsanin. Ogolaanshaha ama tafiirta ayaa ah siyaabaha ugu badan ee lagu codsado jinsiyadda Australia. Qareenka socdaalka Eva Abdulmasiix ayaa 400 qof ka caawisay sidii ay u heli lahaayeen jinsiyadda Australia. Waxay sheegtay in shuruudaha ugu muhiimsan ay tahay in la buuxiyo shuruudaha deganaanshaha waddanka Australia.
Iyadoo hadlaysana waxay tiri,
The residence requirement has specific criteria. One is that you need to have been residing in Australia on any kind of visa as long as it's a lawful status for the last 4 years.
Waxa loo baahan yahay deganaanshaha ayaa ah shuruudo gaara. Mid waa inaad u baahan tahay inaad 4 sano la soo dhaafay ku deganayd Australia, nooc kasta oo fiisa ah, marba haddii fiisuhu sharci yahay. Waana inaadan maqnayn 4 sano in ka badan 12 bilood. Sannadka ugu dambeeyana waxaad u baahan tahay inaad haysato deganaansho rasmi ah oo aan ku meel gaar ahayn, ayna jirinna maqnaansho wax ka badan 9 maalmood 12 bilood ee la soo dhaafay. Shuruudahaasi aan horay ku soo sheegnay ee in la buuxiyo ah waxaa weheliya in codsadaha jinsiyadda ee ka weyn 18 sano inuu muujiyo dhaqan wanaagsan. Kasoo buuxinta shuruudaha deganaanshaha, codsadayaasha jinsiyadda Australia ee ka weyn 18 sano waa inay muujiyaan dabeecad wanaagsan. Marka lagu daro qorshaha inaad degan tahay Australia, qofku waa inuu u leeyahay aqoonta aasaasiga ah luqadda Ingiriiska iyo inuu aqoon u leeyahay Australia iyo waxa ay la macno tahay in aad noqoto muwaadin Australiana. Si loo qiimeeyo taas, codsadayaasha jinsiyaddu waa inay fariistaan imtixaanka jinsiyad qaadashada. Iyadoo hadlaysana waxay tiri,
If they are an adult from the age of 18 to 59, they need to show that they have a basic knowledge of English. They will need to sit to have an interview and sit for the citizenship test.
Haddii yihiin dad qaan gaara marka laga bilaabo da'da 18 jirka ilaa 19 jirka, waa in ay muujiyaan in ay aqoon asaasiya u leeyihiin luqadda Ingiriiska. Waxaa kale oo ay u baahan doonaan in waraysi lala yeesho ayna u fariistaan imtixaanka jinsiyadda. Haddaba haddii aad tahay qof sharci qaadashada xaq u leh, waqtigii sharcigana gaadhay, waa in aad mar walba imtixaanka practice ku samaysaa. Miss Eva ayaa arrinta iyadoo caddaynaysa waxa ay leedahay. Imtixaanka jinsiyad qaadashada ee Australia
waxa uu ka dhigan yahay eegid la eegayo fahankaaga waxa ay kaaga dhigan tahay inaad Australian noqoto iyo inaad fahansan tahay ama aqoon u leedahay dadka Australia iyo calaamadaha waddanka Australia lagu garto iyo rumaynta dimuqraadiyadda, xuquuqda iyo xurriyadaha iyo sida dawladda loo dhiso waddanka Australia. Sidoo kale aqoontaada ku saabsan sida loo dhiso sharciga waddanka Australia iyo inaad fahansan tahay aadna diyaar u tahay in aad muujiso qiyamka Australia, taas oo badankii lagu aasaasay ama lagu dhisay xurriyadda, ixtiraamka iyo midnimada. Imtixaamka jinsiyad qaadashada ee waddanka Australia waxa uu ka kooban yahay 20 su'aalood oo doorashooyin leh, waxayna su'aalahaasi daboolaan ama ay ka hadlaan astaanta Australia, dhacdooyinka taariikhda leh ee waddanka Australia iyo xuquuqda muwaadiniinta iyo waajibaadka saaran. Eva oo hadlaysa waxa ay tiri:
5 of these 20 multiple choice questions are based on Australian values and you're not allowed to have any mistakes in any of them. So the pass mark for the test is 75%, which means it allows for some
mistakes. 20 su'aalood ee doorashooyin kale waxa ay ku aasaasan yihiin qiyamka waddanka Australia, mana lagu ogola in aad khalad ka sameeyso mid ka mid ah su'aalahaasi. Sidaa daraadeed baasitaanka imtixaamkaasi waa 75%, taasoo ka dhigan khaladaadka qaar in lagu ogol yahay, balse qaybta Australia qiyamkeeda ah wax khalada su'aalahaasi lagama ogola. Haddii aad hal su'aal ku khaldanto ama aad garan weydana, waxay ka dhigan tahay in imtixaankii dhammaan aad ku dhacday. Si haddaba arintaasi aad xogogaal ugu noqoto, websaytka wasaaradda arrimaha gudaha ee homeaffairs.gov.au waxa uu kugula talinayaa in aad si fiican u barato waxyaabaha ku qoran buugyaraha macluumaadka ee imtixaamka muwaadinimada Australia, kaasoo loo yaqaano Australian Citizenship or Common Bond. Buugyaraha aan soo sheegnay waxaa lagu heli karaa isaga oo ku turjuman 4 luqo oo waddanka Australia dadka ku nooli ay yihiin kuwa isticmaala. Wixii macluumaada oo looga baahan yahay imtixaankana buuggaas ayaa laga helaa. Waxaa kaloo iyadana jirta online-ka websaydiyo iyaguna sidoo kale imtixaanadan practice ahaan ku tusaya oo aad ku samayn karto. Taleefoonkaaga ayaabad ka isticmaali kartaa si waliba fudud. Waxyaabaha muhiimka ay tahay inaad ogaato waa sidoo kaleete 3 qaybood ee dawladda Australia ay ka kooban tahay, inaad fahanto baarlamaanka Australia qaybihiisa, sidoo kale Governor Generalka roolkiisa isagana inaad fahanto. Imtixaanka citizenshipku waxa uu kugu imtixaanayaa dhacdooyin muhiim u ah waddanka Australia. Dhacdooyinkaasna waxaa ka mid ah dhacdooyin ay kaga qayb qaateen dadka indigenouska ee waddanka askalka u ah iyo dhaqamadooda. Imtixaamkan waxaad ogaataa isagu in uu luqada Ingiriiska keliya lagu galo, saa daraaddeed ay daruuri tahay luqadaasi in aad si wanaagsan u fahmayso. Miss Eva ayaa waxa ay sidoo kaleete ka hadlaysaa khaladaad fara badan oo dadku inta badan ay galaan, ayna oga naseexaynayso qofka imtixaamka u fadhiisanaya inuu ka fogaado. Waxay ugu naseexaynaysaa qofka imtixaanka galaya in uu su'aalaha si ka fiirsi leh u akhriyo, sidoo kaleetana waqtiga uu ka faa'iidaysto, degdegna uusan samaynin daahid fara badanna uusan samaynin, una ka fogaada su'aalaha si ka fiirsi la'aana inuu jawaabahooda u doordoorto. Iyadoo hadlaysa waxa ay tiri:
We are given an option to do the test 3 times, but after the 3rd time there is no option, it will be refused and then we'll have to apply a fresh application.
Waxaan haysanaa door ah imtixaamkan 3 koor inaan samayno, balse marka 3aad kadib waa isla fadhigaase, wax doorasho ah ma lihin,
intixaamkana waa lagu diidayaa, markaasna waxa ay tahay inaad codsi cusub aad soo samaysaa. Waxaa kaloo jira ay ku baraarujinaysaa eva dadka inay jiraan dhinacyo qofka ka caawinaya haddii culaysyo ay haystaan dhanka fahmid la'aanta imtixaankaas iyo qaabkiisa. Waxaa ka mid a meelaha dadka lagu caawiyo xarunta galbeedka Sydney ee dhanka caawinta imtixaanaadka, iyo sidoo kaleete xarunta caawinta qaxootiga ee Victoria ku taala.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.